pam nan kin. Basket makin. Dédicace Alpha du Plaid. Mayana. Forum NBA. Tio. La kosho wani ati yangu mori Alpha du Plaid. Siasa ya maore wataroni rishahed. Madama na wavingi jahaziri sonorora. Kwanza hali negati lati nido kora. Mitingi zao nyengi bila kafuta mavuna. Wamore ya shirini wajima zaule wafuna. Misuronza shwapiza maore mori dejesh. Miturnu madofo apeo senda mori flash. Wamore watu kiwa basi ware meikreve. Mafupa male neka wengi ilo wakreve. Pakari bale mavare ape warikie. Hafavo mazadamu nyengi ilatia. Wamono bora omuze mpio wazuwani. Ramungali harina nyengi za ufanya. Asirichi yao pupeli moro isinyala. Wono bora watida gula hamuro moro. Foru ambie. Lazima wafulishie. Foru ambie. Lazima wahike. Lazima warike.
Wengi wanazi diplomi laka sina hazi. Wengi watala wasota hama isha hazi. Unasa wengi wanja umavara mbila kasina tasivi. Usiangebe ya umafutur gangster. Nangu tiki mwasifura sika. Renga la biera. Wasazangina wasrenga shimish. Rifanye jeje neka sarke otantish. Lazima rikali blok. Ramukia le shande kok. Hata umana foka. Watari boycote. Wambia amba wartie misele mwori mboa. Wambia amba wamde mwolie wamijua. Matonzi yangu yoshika suku ya vua. Usirdise yode hali yadu.
Yode hali yadu.
Ascenseur social ibloke amwazi nras. Yode mana fnuka umazi.
Foru wambie. Lazima wafulishie.
Fulishie.
Foru wambie. Lazima wari.